Bani ni kuwa shukuru My appreciation to you I wanna know What could I be without you I give a thanks for being me Thanks for teaching me Iwa bani ni kuwa shukuru
Kabisa Kweli ni mingi mema wamenitendea cha kulipa mimi sina ila kuombea mlichokitaka niwe na maisha bora na sio maisha ukora kwa maisha yangu msingi wa mapenzi hadi mkachora popote ningejaribu tu kuwakosea 100% sure ningehisi siaza fimbo mkutaka nikose chochote cha muhimu chuo MDK mlinipeleka nipate elimu zadi yangu mlinipa biblia ili ninyonyeshe njia kwa falmo Mwenyezi Mungu nipate kuingia pia mkanionya yote yule patai njia I don't care, lazima tafika city of a wish I knew Rest in peace, mse James Opondo Wish ninge kuwa na digits za heaven Ninge kudungia nangu, suje one wajuku Walivokuwa, kina hani, zenia, fei, adi, FJ Kweli we miss you, inga ulitangulia Nyeo zako bado na shugulikia
My appreciation to you I wanna know What could there be without you I give you thanks for bringing me Thanks for teaching me Iwape nini kuwa shukuru My appreciation to you I wanna know What could I be without you I give a thanks for being me Thanks for teaching me Iwape nini kuwa shukuru
Mama yangu, Damaris, my queen The only true princess Ni wewe ulinifunza kuwa nisiwe na moyo wa fisi Nikumbuke kuwa tajiri si wingi wa mali Ni kutosheka kwa nafsi Kwangu hukupunguza love steam Nilipopimwa nikapatikana nimegoka kuwa mwanda wazimu ulionyesha kila aina ya rangi ya mapenzi ya mama inavokaa ulinikanya kuhusu marafiki kwani ndio wenye uwezo wa kipekee wa kunigeuka maisha yangu umekuwa masomo mafunzo chilo mwanaume ni kujituma usilegeza mkono akili kapenda skirt mwisho kwa kufa kwa ngono laziness kidonda sugu zaidi ya kisonono ulinikuza true your love will never fade Hopes up, only you believe one day I will succeed
Nani kama wewe mama Ndiyo uzuri wako, urembo wako Mama Umenibeba miezi tisa tumboni bila kunikana Umenibembeleza mie nitakushukuru Mama, mama, mama
Asanteni kwa kunifunza kuishi na binadamu Kwani mtu ni watu nini maana ya chachi bila nyinyi Mlinipa silaha ya ujasiri kumheshimu baba na mama ili niepukelana maisha yangu iwe salama kama kweli ningetaka kutabasamu kwa kioo mliniambia kwanza nifunge ndoa na bidii kwani ndio ufunguo wa mafanikio dada Winnie sijasahau ulichoniambia mimi nimweke Mungu mbele binadamu nisimogope nimheshimu kwani ikosta peni sio si hasara nimkumbuke kumshukuru Mungu kwa kila sala one love kaka yangu Charlie wise man uliniambia nikitaka kufika mbali ni spread love kwa sio nijali
What could I be without you? I give a thanks for bringing me Thanks for teaching me Iwape nini kuwa shukuru My appreciation to you I wanna know What could I be without you? I give a thanks for bringing me Thanks for teaching me Iwape nini kuwa shukuru
wingu utukufu na wema jina lako litukuzwe linda familia yangu adui zangu nchi yangu Kenya tuwe na amani na upendo amina